k'a fɔ ko Sud-Afrique jamana sɛgɛnnen tɛ sɔrɔ datuguli koɲɛw la, o ye dalamaga gansan de ye. Jamana marabagaw bɛ couvre-feu kɔlɔlɔ dɔn kosɛbɛ jamanadenw ka dayirimɛ minan o sɔrɔli cogoyaw kan. Nka b'u kantigɛda de yira ka kɛɲɛ ni nin bana ni jaralibo taabolow ye. Sabula a yirala k'a fɔ k'a barika bonyanen don farafinna jamana minnu n'olu ye diɲɛ keleya tɔnba ka kɛnɛyaso tɔndenw ye. OMS k'a fɔ la farafinna gun kan n'i ye kɛmɛdɔya o kɛmɛdɔya ta coronavirus banakisɛ ye mɔgɔ wolonfila ɲɔgɔnna faga ka ban. An ka Sen Isen fanga garadabaga politiki jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka
We are no longer dealing with a COVID-19 crisis. We are dealing with a lockdown crisis.
Anti COVID-19 kelebulu kan tuguni. Ambe soro nasraw datuguli wo kelew de ka. Kerengrenenya la ANC ka jalatigeli ka kenyeni soro nasraw bu datuguli. Aywa foite mo kibise ka sisi akan. A ira ka foku soro sraw bu datuguli mise ka tu. Hali gouvernement ali se ka sisi bere ira awna. Aski wire dalin tala.
And went to tighten restrictions. They cannot do this. Because they don't seem to know for sure themselves.
Dorokunduru soro datuguli baraw kan ne a nɔrɔ bilala ni taabolo kuraw ye minnu bɛ fiɲɛ bɔda di olu bilala sen kan yaasa ka labɛn kɛ ka coronavirus bana o carili kunbɛ kɔnɔna na. Wagati ye a yira k'a fɔ jate minnu tun fɔra bana juguyali koɲa kan kan olu ma se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ. Ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na jamana fanba bɛɛ lajɛlen bilala bana nin kunbɛli o baaraw taabolo jatew o sigiyɔrɔma tɔrɔmɔya 4 la kɔnɔna na ne fiɲɛ bɔda kura ye olu taabolow kan ani sufɛ couvre-feu o bilali sen kan ye. Hakaja sɔrɔ nasiraw bolo caaman dayɛlɛla jamanaden caaman de datugulen do u ka sow kɔnɔ ka kɛɲɛ ni bana ni siranya ye. Sabir Madi ale boloci ji dilanna kalanfa ye sanfɛ kalanso belebele dɔ la a ye fɛnɛ bana ni sɛgɛsɛgɛli taabolo kuraw olu lajɛ mɔgɔ caaman kan ka taa se ji min ta olu saniyali koɲɛw ye. Ale y'a yira k'a fɔ ko nin baara nunu jɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ bana kunbɛ nunu na a ye kumakan minnu di.
And if we can't do that, unfortunately, what we're setting up ourselves for, irrespective of what policy government has, right?
Na ma se ka jɔ a baara kɔrɔ n'an ye taabolo wɛrɛ ta an yɛrɛ ye min ni gouvernement ta tɛ taa sira kelen fɛ yala an bɛnana se nin bana nin kunbɛli kɔrɔla la wa. O tuma na n'an ma se k'a kunbɛ dɔrɔn bana carili taabolo olu bɛnana juguya f'a bɛnana tɛmɛ an yɛrɛ sigilen tɛ ni min ye o kan.
Probably will be much greater than we expect. If those non-pharmaceutical interventions don't work.
An kɔni bɛ waati min na gouvernement jɔlen don a jɔyɔrɔ la. Dɔgɔkun na kɛnɛya minisiri e y'a yira k'a fɔ ko dɔ farala banabagatɔw jate ka Cap Occidental o dugu kɔnɔna na. A ko n'a tora nin bolo ma an bɛna na segin jamana ɲɔngiriliko datuguli siraw olu bolo datuguni. Sɛni Sɛni ko k'ale ma sɔn o ma a y'a sɛbɛntiya.
The real tragedy playing
ko olu ka bɔnɛ tɛ coronavirus ye tuguni koyi. Ko nka u jɔrɔlen don sɔrɔ yɛrɛ nasiraw olu datuguliw ɲɛ. Ko ka da kan ayiwa o kɔlɔlɔ o de ka bon jamanadenw olu ka baloli fɛnw an'u ka kɛnɛya o nasiraw kan kosɛbɛ.
Then it can possibly save.
Cyril Ramaphosa ma kuma dansigili taabolo o ɲɔngirilikow kan fɔlɔ nka tɛnɛndenw baaraw sen fɛ ayiwa perezan ye welekan bila k'a fɔ k'u ka dɔ fara halisa bana in sɛgɛsɛgɛli taabolo a n'a furakɛliw kan. Coronavirus kunbɛli taabolo bena gwɛlɛya ka tɛmɛ a waati fɔlɔfɔlɔ kan.